tawre hakkille ɓinguleydi yan kanko lobbo wajibi sina tawe e dow heƴƴuji ko naɓata leydi yesso no andaɓe kabaru laamu kollitiri wiite neɗɗo fuu ana wawi suɓade fedde politique nde yiiɗi ana wawi hollitinde hakkille muɗum sappo du laamu mo yiiɗi ka ɗum e tawde fo wajibi sina tawe jomumudu ana yoɓ usuruji kañi e lampaji noon kanko noddirteɗo madame samake fatumata trawari andanɗo kabaru laamu o hollitiri wiite laamu leydi ndi kañum jeeyi daranade kulleji fuu ɗi ɓiɓɓe leydi ndi hasindine muɗum cande cellal saragol fa yetto cuuɗi to yimɓe wawi nande hoore mumen e leydi ndi ndenago ɓiɓɓe leydi malidou laamu o hani daranade ɗum ɗiɗo usuluji nangueteɗi ni woni kalsi mo laamu leydi jogui fa darano ɗiɗo kulantereji koltaɗe jonɗi fou
développement
kanko sakiti ko yimɓele ɓe jiɗa yoɓɓude fe usuruji muɗen kañi e janggal no andaɓe kabar laamuji le kiriduji to kullitiri wiite nokku noddirteɗo mahina iɗum ley laamu kayi ɓe kollitiri usuruji ɗi ko yoɓete toon le temedere fo ɗum ɓurta capantati Boubacar Konaté secrétaire général suudu mairie mahina
la loi a donné
sariya o wom ko holliti bangal muɗum eɗum hakkune teme tati yaade ujunere mairie fuu ana wawi nangude ndiɗo jawdi e yimɓele gomɓele nokku muɗum mahina ɗo ka miɗen jogui tiɗɗalaji kewɗi bangal hewtugol ɗiɗo usuluji ɗi noddirta tederel le hitan 2023 kina mi gatti koyɗe gendarme en ele golle o yellana heɓa wajibinde yimɓelɗo yuɓɓude ɗum nde ndeɗo hitande temedere ka fuu mi keeɓi ko yettoto capan jeɗɗi e joyyi le hitan 2024 yimɓe kañum en ka yuppirama hoore mumen fa jooɓa ɗiɗo usuluji ɗiɓe noddirta
tederel
yimɓele wonɓe nokku noddirteɗo sigu yoro so motti kañeɗo bomako ɗo ana andi jaati ko yoɓude usuruji ɗi nafata kaɓe kollitiɗi soɓɓe mi fa ɓe jooɓi jawlel ɗe laamo watta ɗo ndu hani wattede ɗo
siguɗo min ka e hakkille am yoɓɓude usuluji muɗum yo hunde ko malinki goto goto muɗum fuu hani wadde yo wajibi du e juuɗe muɗum saabi ɗum tan watta so communiŋaji amen ɗi yeeru min kam mi yiya e darde fuu ko woni e yonnugol yimɓelɓe ɗiɗo usuluji kalsi nangueteɗo hoore mi anda hoɗum ɗu nafata ɗiɗo impoŋaji waɗam so nokkule amen ɗe yeeru cuuɗi dogotoroji fa to mairie e yimɓele golloɓe toon ɓe fuu ɗiɗo usuluji yoɓirte
so ni yimɓele ɓe joɓay tan wona laamo wona wattanaɓe le kiriduji ɗi wala fu mbawɗo fewtude e caɗele foroba le leydi ndi noon kanko noddirteɗo Boubacar Konaté secrétaire général suudu mairie mahina o hollitiri wiide
min ka miɗe miiri so usuluji ka yoɓɓugol muɗum darnama commune yirwata saabi commune ŋaji ɗi keeɓe muɗum e ɗiɗo usuluji
ɗi
yidde leydi muɗum kaddi fuu wala ley hen noon kanko andanɗo kabaru sariya noddirteɗo Ibrahim Ben Mamata Touré o hollitiri wiide o wi wala fuu du sariya keƴƴuɗo ɗo neɗɗo hani haɗude yidde leydi muɗum
sariya
ka fuu wala to bangal majjum yonnugol yimɓe usuluji wom sariyaji ɗi jokkata le oɗo sariya ana holita ele muɗum adadu jawdi kandi yoɓede fa wakkati mane ɗi ɓiɓɓe leydi goto goto mumen fuu ana hani ko teddina oɗo sariya gonduɗo
gollirede
fa yimɓele ɓe gatta jawlele muɗum no yirwere hani heɓirede ley nokku o laamu an hani wadde no watta fuu yalla hoolare ana warta hakkude muɗum e ɓe laamiɓe no andanɓe kabaru laamu kanko kollitiri wiide